yafali mukuru elinya lyo litiwe obakabaka obuche byagala bikolebwe munsi bawe bikolebwa mukuru tuwemere yafe ya buli lunaku tusonyiwe bibi byafe anafe bwe tusonyiwa batukola obubi totutwala mukemebwa naye tulokole mu bubi Amina, muzadde onzigye mu kabi Katonda weebale obutampisa bubi Okyusizza embeera zange Weebale gwasasira babi Muzadde onzigye mu kabi Katonda weebale obutampisa bubi Okyusizza embeera zange Weebale ogwa n'osinzibwa ennyo nnyo Nze bukya mbeerawo Sifunangako ssanyu erisingako nga lino Amazima obadde nga wa My God, you are dengawa. Kuba jinemitero jensi jali jampama. Nijikunera bizana ekatike ntegede katundu mutufu. Amazima jivuddeko era. Musajjo nzije mu kabi. Katonda weebale obutampisa bubi. Okyusizza embeera zange. Weebale gwasasira babi. Musajjo nzije mu kabi. Katonda weebale obutampisa bubi. Okyusizza embeera zange. Weebale ogwa n'osinzibwa ennyo nnyo Omponyeza bingi bye nali simanyi Omponya na bingi bye nali mmanyi Amabanja ekomera taata n'obimponya Amalogo gababi mukwano n'ogamponya Nzembeewo 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 Bulazaro ni abeewo Abeewo, abeewo